Ultimate Vibes Music.
Action!
Couple jams the
top. I punk on my boo, got sega dog sega. Nimbare pambare. Chawuta one, but take it for order. Bana yung fati wali pisha sana. Tifemu waku ateti wa shira satana. Ati time ni full up chira pave na tiana. Tifana shamuno kana aleta shibakana. Number
action!
Bari urisha kwa yesu. My big boys iwe, my big boys iwe.
Action!
Bari urisha kwa yesu. Yesu, Yesu.
Action!
Do what it.
Oh,
Nimale pambale.
Oh,
Inyes.
Do what it. Mamona fiata kalale kabo. Get a wapopo garishi wabo. My big boys iwe tetuba delele. Nina manengo kwewe tabaya na delele. Bola lava bali bulisha kwa yesu. Nzaza chati shinka cheva mule yesu. Mama mama baba nefiryongo. Viva koka ni fulo milongo. Himpi ya sharibo na ulobongo. Baba fetimbe timbi we chidogo. Tababa beka we baba na baria. Na baria. Taba palusha na lisi baridia. Baridia.
Bala yumfati bali pisha sana. Tifemu waku ateti wa shira satana. Ati time ni fulo kuchira pave na tiana. Tifana shamuno kana aleta shibakana.
Number action.
Bali ulisha kwa yesu.
My big boys iwe. My big boys.
Tumone
action.
Bali ulisha kwa yesu. Yesu, Yesu.
Action.
Do what it.
Oh.
Nimbale pambale.
Oh.
Inyes. Jiro ke ena bari kuata. Bondi na ena bari kuata. Swagi na ena bari kuata. Nganinda na mate kula ndafi ena bari kuata. Nishpa kusha kofie. Kuchesh tabaya. Ifana pasande bafuaisho kudia. Bafuaisho kwenda na shiviri shiviri. Gabashi mwona baikala mabiri mabiri. Ushe mwenesa. Nga mwati mumpele, tina kwa so mutima muka tinga mapela. Ngoyu nga mwati mumupele, tatemwe mboko mboko push plus na mavele. Bala yumfati bari pisha sana, tifemu waku ateti wa shira satana. Ati time ni fulu kuchira pave na tiana. Tifana shamuno kana aleta shibakana.
Number action!
Bari urisha kwa yesu.
My big boys iwe, my big boys iwe.
Action!
Bari urisha kwa yesu. Yesu, Yesu.
Action!
Do what it.
Oh.
Nimbale pambale.
Oh.
Inyes.
Chawuta one, botike pa
boda. Boda.
Each dollar pa chirira bombe.
Namimona.
Black chart pa lusaga.
Asiya.
Shoot up if the edge.
Adishani.
Shatman flux. Simoche.
Nabaji. Pamwa map.
Flex max action.
I'm a blessing a kamana mapale ndoba. Tiwalabo kupunda mo eke ndoba.
Skyman,
Cheswag,
Commander Dotscom, Commander Papo.
Chirui mwete cha umfika ku. Kopala Gaddafi mposha shako fani ku.
Tori mwacheno, timu yushi fashion. Era nikisaba nyengedwe. Mega 14, icon pass always.
DJ Kaya I see you.
Kindeza Junior.
Karat Investment.
Team One, ya nigga. Pop up. Take your so back.
Dona bills at shad.
Five number two.
I put on my boot. Kopala K S K. Na kopala CP.
This my cat shad.
Tina temo na ba meonas. Na kumo na pamba fute ambo lioness.
It doesn't get much better than this. Than this. Hey yo Tiwa. Hook them up with them tricks and bits. Fire upon Babylon.
CouplejaMs.com.